don't you got? Una tabia kipeke, adi mama najua. Kuwa kwako mese jakose,
ni wapeke
Utupu wangu na ujua, yani peke unaniweze. Ata nkikukosea mante, kaoneko mwe kwa kuncheti. Unanikomoa kwa kwefecha, kuwa sikilizi wale. Wana utamani unicheti, fumba macho baby nikupeje.
Na kupa kiss baby,
ni amante. Na kufisha ring baby. Sharing baby,
mi amante.
You're my brown sugar. Brown sugar darling. Baby, you're my brown sugar. Brown sugar mama. Baby, you're my brown sugar. Brown sugar darling. Baby, you're my brown sugar. Brown sugar mama. Baby, you're my brown sugar. Sitakuacha uende.
Oh na 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 na.
Staki ubaki lonely.
Oh na 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 na.
Unafurahisha moyo wangu. Wewe peke unaniwezea. Nakupa kiss baby.
Mi amante.
Nakufisha ring baby.
Mi amante.
Nakupa kiss baby.
Mi amante.
Nakufisha ring. Brown sugar darling, baby you my brown sugar. Brown sugar mama. Baby you my brown sugar. Brown sugar darling, baby you my brown sugar. Brown sugar mama. Baby you my brown sugar. Brown sugar darling. Brown sugar mama. Brown sugar darling, baby you my brown sugar. Nakupa kiss baby. Nakufisha ring baby.